Tanya. Ashina wanama. Hey, wanna give me some paper, in the car. No time to stay. I'm a biggie brand in the panda bay. Hey, cash for us every day. Now wanna do a fear, sababu to kanya kia kia. Hindi we are better than them. Now to keep it a killer corner, what you wanna to amkia? Cause we are better than them.
Wali sema tutofika mbali. Kwani hivi hapa ni wapi? Wali sema tutofika mbali.
Siso hakuna kuchanga Hata baby Pombe zisha anza kumanda Kila mtu na wake sije tuka Kama unamtaka we mwambie Yesu kuhusu sidandie Kama umemchoka we tuachie Kwa mwanangu ni mpasie Walisema tutofika mbali
Money, money, you know, money, money, biggie, biggie, money.